chakula nyumbani, maji paka mtoni.
Jipanga ndo mini sepe, hakuna male mandikuwa tilazma niteseke. Na kumbuka tukikosa, tukipigwa mateke. Landia kitu chuja keja, tukifukisha tarehe ya kukatisha rentiko. Juzing hakuwa na eni kwa benkiko. Na kumbuke leta malikuanga ati amekafunga kijipendekeza kwake. These are strange people, cause after I lose job, hivyo ndo wali lost. Jwa kuna ganji na keja kubeneza wa host. That's when I learned, when you broke, you don't matter the most. Jwa tama relative, manze wote wali to ghost. Shida ndofuza binadamu jinsi ya kujikaza. Kituliko mebake ni siku rudi moshada. It's hella painful mpaka leo nikiwaza. Jusi jutu nge kwa wapi bila maombi ya mother.
Maisha alinichonga, ikabidi nimesaka. Mana matesu yalikuwa mengi, mama anatapeni. Hakuna chakula nyumbani, maji paka mtoni.
Usema education is the key, but let's agree, tuneza agree ku disagree. Ayanga mi thonda pata ki degree, then kama da high school, kama ni miscore ki D. But D plus ineza kupeleka wapi, na form kiasi kijipa uko lucky. But would you believe it if I told you that I was happy? Na si ati story ya chuo mini likuanga staki. Cause I dropped out for 3 years before ni joined Seco. Akukwa na doya fia mamseo kuiseto. My decision to go back to school thereafter was a choice that I made, don't ifunge yo chapter. And I know my parents tried their best, cause a generational curse was laid to rest. Yes, you could fika uni, but nilisafisha rada. Na sijui nje kwa vipi bila maombi ya mother.
Maisha alinichonga, ikabidi nimesaka. Mana matesu yalikuwa mengi, mama anatapeni. Hakuna chakula nyumbani, maji paka mtoni.
Yeah, tane tulikweli kwa nigiza, kuna light tuko mwisho. Generational curses result to nikifo. Diabetes na blood pressure, izi kwanjusta kumada only kauna lack pesa. And this I'm saying juni kitu nime witness. My dad was a victim and he passed from the sickness. All alone we were trapped in the system, hoping that siku moja vitu zitakuwa different. I'm telling y'all about vitu miwa sibongi, so that you understand reason you value maombi. Kuna time uneza kwama na vitu wazisongi, but keep strong, real winners huwa hawakondi. I contemplated suicide, lichoka na maisha. Eventually I pulled through na nikashinda vita. Na hivyo ndivyo nafunga ibada, napa mali nimefika njia ya maombi ya mother. God bless.
Maisha alinichonga, ikabidi nimesaka. Mana matesu yalikuwa mengi, mama anatapeni. Hakuna chakula nyumbani, maji paka mtoni.
Asante, asante, oh.